Hello my people, allow me to introduce my baby in this world I've never seen before. Your class, your bad man mo pao. Yeah. Siriam tungi, I juae kata. Kisuki dugi, ila kwako kime kata. Wanachonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenika mata. Nipe nipe yote mahabuba, nipe mbaka kuna kucha. Roza oza wauma, za wauma. Mioyo nayo ya fukuta, jinsu na vonipukuta. Rozi na wararuka. Where have you been my shadow? Nipe one more time, baby. One more time. Nipe one more time, baby. Yeah.
Been hella tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na cham za masaki. Mina weni kakombi ya fanta chapati. Me jam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashi ya ndula. Drop your manifesto, girl, nda kwati ya kura. Nkona psych unless your touch, stop mind kukula. And I never claim that I'm perfect, but try me, ukinipatia chance then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami, juu wakikuchokoza wewe ukimbilia nani. Ni mimi juu nimi you wanga apo tu. Na sisi mind ukirukia apo juu, apo you. Apo tu, na usishangai hiyo ni ya nani, girl, that's for you.
One more time, baby. One more time.